Blessing upon blessing, y'all you are the hottest thing around here. Hold me close, whispering at me ear, guru one, yeah, my queen.
Can I turn your lights down low? Yeah. Oh, who made it say we were okay? In data zose twaciye mo. Ndabitekereza ikiniga kikaza, sinbyiyumvisha kuba tukiri kumwe. Sinari nzi ko uyu munsi uzagera. My queen, wowe mahoro yanjye, uyu munsi urataha iwanjye. My queen, my queen, my queen, kuva ubu uritwa izina ryanjye.
Blessing upon blessing, y'all you are the hottest thing wrong here. Pull me close, whispering on me ear, guru one, yeah, my queen.
I can't wait, my love, my love. Kukuna buri gihe uko mbyutse, ndabizi ndi umunyamahirwe, kandi sinzayepfusha ubusa. Ndabitekereza ikiniga kikaza, sinbyiyumvisha kuba tukiri kumwe. Sinari nzi ko uyu munsi uzagera. My queen, wowe mahoro yanjye, uyu munsi urataha iwanjye. My queen, my queen, kuva ubu uritwa izina ryanjye, abawe baraba banjye.
Blessing upon blessing, y'all you are the hottest thing wrong here. Pull me close, whispering on me ear,
guru one, yeah, my queen.
My queen,
my queen, wowe mahoro yanjye, uyu munsi urataha iwanjye. My queen,
my queen,
my queen,
my queen,
kuva ubu uritwa izina ryanjye, abawe baraba banjye. My queen,
my queen. Blessing upon blessing, y'all you are the hottest thing wrong here. Pull me close, whispering on me ear,
guru one, yeah, my queen.
Blessing upon blessing, y'all you are the hottest thing wrong here. Pull me close, whispering on me ear,
guru.